Gavumenti ya Uganda etaddewo obukwakulizo obw'amaanyi ku teknolojiya omusukkulumu owa kampuni ya Starlink ina teknolojiya ono omusumufu ddala mu byempuliziganya okugira okumuyingiza mu Uganda. Abeetaaga okuyingiza ebintu ebya tekinologi ono mu Uganda kaakano olukusa balina kulufuna okuva eri omuduumizi w'amagye ga Uganda General Moses Kainerugaba nga kye kitongole ekiwooza ky'omusolo mu Uganda ekya Uganda Revenue Authority eby'okugaba olukusa olukkiriza bino okuyingizibwa mu Uganda kiweggyeko. Bino ebyogerwako kuliko satellite dish, antennas, power supply, wifi routers ne ground stations. Enanga bino bikozesebwa mu byempuliziganya amayengo ga internet n'ebirala ng'era bikozesa technology ono w'ekika kya waggulu naddala mayengo ga satellite nti nga internet ne bwebanga ejiddwako byo bisigala bikola bulungi. Kampuni ya Starlink yekola ebyuma bino nga kuliko n'essimu eza satellite mu ttabi lya kampuni ya SpaceX eddukanya omukutu ogwa Twitter eya naggaga omu America bifeekera Reeve Elon Musk. Ekitongole ky'omusolo KRM kiwandiiko kye kiwadde abakozi baakyo bonna abavunaanyizibwa ku bintu ebiyingira mu Uganda ku nsalo n'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe ba custom staffs kiragidde abakozi bano obutaddamu okukkiriza byuma ebyo okuyingira mu Uganda okuggyako ng'ababireeta kuno balina olukusa okuva eri omuduumizi w'amagye ga Uganda. Ekiwandiiko ekiteereddwako omukono Asadu Kigozi Kisitu, Director mu kitongole kya URA, kiragidde abakozi aba URA okussa ekiragiro kino mu nkola era kitandikirewo okukola. Gavumenti mu ngeri yeegamba nti egendereddwamu kunyweza byakwerinda, ezze eriko obukwakulizo obweteeka ku bintu ebimu n'enkozesa yaabyo, naddala ebyo ebiva ebweru wa Uganda. Mubufu obw'amagye ga Uganda geddiza obuyinza obw'okugaba olukusa olw'okubuusa n'okuyingiza mu Uganda obunyonyi obw'ettuluba erya drone obukwatira ebifaananyi mu bbanga naddala mbisa ebyenkizo ng'enkambi ez'amagye ekisaawe ky'ennyonyi amakuumiro g'ebisolo eby'omu nsiko amaka g'obwa pulezidenti n'ebifo ebirala. Wabula laadiyo y'embuga Kyabba Safama egezezzaako okwogerako n'ayogerera ekitongole ekiwooza ky'omusolo Robert Kalumba abeeko kyayongera okutangaza ku kiwandiiko kino ekikugira amagezi gali okuleetebwa wano mu Uganda naye ng'essimu ze tazikwata.